si nipite mokozi wangu baba nisikie kiti cha rehema zako Yesu ninakitazama usinipite mokozi wangu baba nisikie kiti cha rehema zako Yesu ninakitazama
Yesu niyo
Yesu wanitosha